Kati gwe chala nina kutuka muti matunga. Owitala ngomulisize uje tugenda. Aya bas.
Kana kayimba nkawerezo mwagalwa. Mwagalwa yadde wali wuwi byasoba. Naye sazira ekitabu ky'omutima gwo kibikulo kimpe. Iyo gwenze gwena linyinze ono yenzikiriza nenyingira ensi yewetali byoviiza seka mutuba wikatiiza baby ikaikana ninze yalibaawo waire byensi bikankana nkusuubiza tirivaawo. Oliwo muwendo linga ejjinja erya diamond kankutwaleke waffe ejjinja olabe mange zirina byakugamba nze onanagiza zirina byakugamba nze onsanyalaza
zirina kyakugamba nze onanagiza zirina kyakugamba nze
mukwano gwetegulirindwa mukwano gw'olunaku mulunaku lwe luno olunaku lwe luno olunaku mulindwa mukwano gwe siri gutunda siri kugaba mu bamafiya bakwagala olunaku bajalera tenca ne bagenda
kati gwe kyala nina kutuka mote matunga owetala ngomulisizeyo gye tugenda njigiriza akagali nkavugire mukyenda no problem kendi nawe nkimanyi nja kutuuka
zirina byakugamba nze onanagiza zirina byakugamba nze onsanyalaza
zirina kyakugamba nze onanagiza zirina kyakugamba nze tomutankwata bw'oyagala bangadde nennyo nga sikulaba abatatwagaliza tobalaba nange sibalaba you got a sense of time my love yes alikuzalira abaana abaana to love baby been to the ubikulize baby my love
baby ikaikana ninze yalibaawo waire byensi bikankana nkusuubiza tirivaawo
zirina byakugamba nze
onanagiza
zirina byakugamba nze
onsanyalaza
zirina byakugamba